qabkun ollanka magac daray isdhexgalka bulshada iyo nabadda ee la kagoobay garoonka Dr. Waabiri magalada xudre xarunta gobolka Bakool iyo Waybaayko la kamartay gelay la madanaada oo shal ee ala ahli iyo dhigshe ACF waybana goobta fiirsado ka goobro ku hayay maamulka degmada xudur baxda ciyaaro iyo guud ahaanba qaybo shal duban ee bulshada degmada xudre xarunta gobolka Bakool waliba ciyaartun oo qaadatay saacada iyo guula karatay kooxda ACF halka markaasay tiyo ku badayeen dhijo al ahli oo hayte tooguula baranaayti walibana dareen shardu markaas ka fiirsadayna taageerayaalka kooxooyinka dhaxmartay ciyaarta adag iyona guleystiyalka markaasay tili gudoonsi koobka aan dhaxay lamada kooxood xana ku mid ah qayb ugu shardubnay ee taageerayaalka lamada kooxood ee dhaxmartay ciyaarta iyo wayba ku hadalena dareen shoo iyo filashadii ku qabeen anti markaas aan bilaawna ciyaarta
ciyaartan qayb gali may badere habsamaan duqmaan oo dhan kasta waa taray may baa taageeraan kubiin al ahli may baan lahaa ee koobtiyada al ahli may basin ku fadhiyo
leeray ayaan macalin aadan way leeray may taageeray ACF ciyaartad wali maraaytay hal iyo hal may rajay insha Allah sidiyonay hal intii ka dhamaatay
maay leero mar way Ibrahim aadan may taageeray ACF may ngalay intii ciyaartad may maraaytay hal iyo hal iyo hal maraaytay may rajay intii ACF
koob may leeray siraj aadan Ibrahim may buu geerka may ilaahay ma hadis kale oo geerka intii kulmi oo final gigee ka fadhiyaan al ahli ee may leeray ACF ano ah taageero al ahli oo intii asaas intii dadkan taageeray may rajeeyay atin guula
geerka may ku qibgalnay finalkii oo dhahay ku aha ACF iyo al ahli yaro imay buu aha ha ku soo deen digmad hudur ya geerka gabi weeyta finalka may buu aha eeda may buu taageerayaalka ama sidii uu muujayaan waa taageerayaalka lamada kooshal taageerow lamada dhan jal fadhiyaan waana may buu aha kooxdu may buu aha eedan dhiri gelyahay
araw markaa horta salaam intin gabadha way geegan koynay ACF taageeray marna may ku yawantii koobku ku gaado ama sidii geeg ka sunta ACF taageeray
dhinaca kala gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool Maxamed Macalin Axmed oo qayb ku hayay fiirsado ka ciyaartay wayba sharaxaad ku bi muhiimada iyo angliyeen ciyaaro dhalinyarada
xudur oo isbartiyadii stadio Waabiri ya kasoomna meel soo ku socdo tirtan oo maana finale oo ilaa dhowr bilood baa socdi finalka geetil yarlood marka runtii wayba ku soo taayaar hamaasin le eed maana dadweynaha ku qayb galan mas'uuliyiintii heer ciidan iyo heer maamul dhamaantii iyo dadkii aqoonyahannada dhamaantii ku qayb galan iyo meeluna kasoomna runtii wayba ku socota ya wayba leeray koobka nibaadda leeray wayna dhigay lanko dhalinyarada magaalada kumida maanta maan leeray oo yar dhigay anka maan nagaan run ahaantii taraajidiyoona to qaabku saasuubi iyo juuddu saabi akbi may karan maan nagaan gudoomiyaha sportiga urku dhalinyarada
ciyaaro markaas lan qabado qaybo shal duwan dhalinyarada iyo waybayo iyina haano sheenayaan isdhexgal bulsho.